Kote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Makonda babala, Wasafi chamala. Boma kongoma ni kopo kopo, leo ndani twa kesha bobo. Wata sambazia koko moko, moja baridi moja moto. Mechoka eti, mnataka lala, tungi limezidi, tuzime muziki. Tuende gisambu gile, sambamba, hapo vipi na bamba. Ino gile, inatamba, basi chani kamusamba. Wataweza kweli, kushindana nasi, ata wakiungana, matusi kututukana. Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Mwakiembe babala, Wasafi jamala. Ati mselema, ati cha selema, Mambi nyengema, Lishimo medema, Amefosi bifu msela leko,
Tumekwepa.
Amebaki masona neko, Kisha kuwasha, cheza kama monkey, kunjo kidangi dangi. Tumewachapa, akichomoki, kimewanasa, wanatapa tapa. Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Majaliwa babala, Wasafi jamala.
Zuka ukipanda na ile shate na vua, Zuka ukipanda na ile bukta na vua, Jamali na vua, Mama na vua, Mwazenu na vua.
Basata.
Basi napiga yope,
uwezi.
Bona piga yope,
uwezi.
Iyobo napiga yope,
uwezi.
Inapiga yope,
uwezi.
Kale napiga yope,
uwezi.
Minapiga yope,
uwezi.
Momo napiga yope,
uwezi.
Fungwe napiga yope,
uwezi.